Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ngolohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolo sihlanu ekuseni mlaleli ngilithathe leli thuba elihle elifana naleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasenala siphinde sibonga uNkulunkulu mlaleli ngobahle enhlapho olweke sibusise njalo ngalesi sikhathi bahle uNkulunkulu akubusise mlaleli saqhubeke nendaba yethu lapho mlaleli sikhuluma khona ngomprofeti kaNkulunkulu umgcotshwa kaNkulunkulu ivikele endlule siye sabonisana ukuthi uma kukhona nje oyedwa endlini yakho esindisiwe ethethelelwe izono ekhonza uNkulunkulu ethanda uJesu ngenhliziyo yakhe yonke ikhaya lonke livikelekile kokuba isu lenkosi lithi la sibeka khona unyawo lwethu leyo ndawo ibelonga kithini. Ngakho ke uma unaloyo sindisiwe endlini yakho mawungambukeli phansi mawungamthatheli phansi mawungamhlukumezi ngenxa yokuthi impi kaJehova ikulelo khaya lelo ngenxa yokuthi kukhona umgcotshwa kaNkulunkulu kukhona ingane kaNkulunkulu kulelo khaya. Sibonile ke ivikele endlule lapho kuthunyelwa khona amahashi nezinqola nempi enkulu kuhlaselwa just umgcotshwa nje oyedwa mlaleli. Usuyabona ukuthi isitha sisaba kangakanani. Usuyabona ukuthi isitha sinovalo kangakanani. Kungako izwi lenkosi lithi singesabi. Kukuba onovalo osabayo uthando lukaNkulunkulu aliphelelisiwe kuyena. Mlaleli, isitha sakho siyakusaba. Abathakathi bayakusaba. Amadimoni ayakusaba. USathane uyakusaba. Wena usabelani ke. Hamba ukhululekile mlaleli. Sibonile ivikele endlule umgcotshwa kaNkulunkulu ethi abanathi banengi kunalabo abanabo. Ake sichubeke ke sifunde ke kumakhosi wesibili chapter 6 ivikele endlule sigcine kuverse 14 namhlanje ke soqhubeka kuverse 15 siza ukuthi izwi likaNkulunkulu lethini ke namuhla. Isikhonzi somuntu kaNkulunkulu sesivukile ekuseni saphuma bheka impi enamahashi nezinqola yawukakile umuzi yayisithi inceku kuye maye nkosi sesiyakwenze njani manje lamlaleli lesikhonzi sika Elisha sesibona impi namahashi sesiya kumgcotshwa kaNkulunkulu sithi manje siza kwenze njani kuverse 16 siyaphendula inceku ungesabi ngokuba abanathi banengi kunabanabo kuverse 17 uElisha wakhuleka wathi Jehova ake uvule amehlo ayo ukuba ibone mlaleni. Thina ke kwesinye isikhathi siye sikhuleke uma sivelele ubunzima. Jehova ngisize, Jehova ngilamlele, Jehova isitha zami sinkakile, Jehova kwasha kwacima, hey izinto zama zingihambeli kahle. Kepha lalela lo mkhuleko walomgcotshwa kaNkulunkulu akathemelezi futhi ngenxa ukuthi ke uyamazi amkhonzayo. Izwi lenkosi lalithi uElisha wakhuleka wathi Jehova ake uvule amehlo ayo ukuba ibone. Short and sweet, no temeleza no what. Mlaleli, ukubona abanye niyakhuleka nina yena uyathula nithuma seniyoqede yena avela fade in akhuphuke ukuze phela nomuzi ukuthi uyakhuleka bese umbuza ukuthi uNkulunkulu uyawuza umkhuleko njalo na. Cha mlaleli, short and sweet, Jehova ake uvule amehlo ayo ukuba enzenjani ibone. UJehova wavula ke amehlo aleyo nceku yabona. Bheka intaba yayigcwele amahashi nezinqola zomlilo nxa zonke zakhe uElisha. Usiyabona mlalelo ukuthi ke uma ulikholwa akumelanga usabe, awumelanga uthuthumele. Hey, sikhonza nabazalwana abanye bakithi. abanye baze balove nasenkonzweni besaba igebengu abanye baze balove nasenkonzweni besaba inhlupheko besaba yonke lento la umgcotsha kaNkuluNkulu uyazazi ukuthi uguba uyazazi ukuthi ukhonza bani la wakhuleka short and sweet akuvule Jehova mehlo ayo izwi leNkosi tike avuleke yayisibona ke abano Elisha wabona labo abahamba nabo ukuthi baningi kana ababonakali physically kodwa spiritual mlaleli singabantu baka moya namadimoni asazi ukuthi siyabantu baka moya no Satan futhi uyasa even nomthakathi uyakwazi lokho mlaleli anginava anginaluvalo ngoba ezama zenjiwa la zenjiwe ezulwini zenjiwa ekudeni la ungasoze ufinyelele khona ezakho ke zenjiwa khona la ukuphinda uzongithakatha ngazo futhi uphinda uzokwenza hayibo hayibo sihamba nenkosi yamakhosi mzalwane wena olalele ngithi kuwe mawungabi novalo ungathola amanzi ahatshiwe ungathola ini kugijima imfene kugijima amagundwane kugijima yonke lento khululeka short and sweet prayer ake kuhambe lokhu uye kukuthemeleza mlaleli ake siqhubeke verse 18 sebehlele kuye uElisha wakhuleka kuJehova wathi mawushaye lesi sizwe ngobumpumputhe short and sweet mlaleli hey kwasho kwacima hey 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 indoda izijuluka hey hayi khona lalela short and sweet la ubhekene nempi la malibonge igama lenkosi la uElisha ubhekene nempi akathuthumela akatatazeli uvela athi Jehova akuba shaye ngobumpumputhe kuphelele lapho izwi lenkosi lithi ke sebehlele kuyo uElisha sebehlasela uElisha iBhayibheli lithi wathi Jehova akushaye lesi sizwe ngobumpumputhe wasishaya ngobumpumputhe njengezwi lika Elisha mlalela kwangathi uNkulunkulu angaselekelele insukwini esiphila kuzona ake siye ukuba amagwala wabazalwane ke siyeke mlaleli kungake imikhuleko yethu kuse isikhathi ayiphendula nokuphendula ngegqikile uNkulunkulu ukhonzwa amagwala that's why izwi lenkosi lithi ke asinikwanga umoya wobugcila siphinde sisabe futhi usuka ngimangaza umzalwane ethuthumela esaba esaba konke lokho hayibo ulikholele njani ukhonza muphi uNkulunkulu imuphi uJehova omkhonzayo uElisha wakhuleka short and sweet Jehova akuvule amehlo lenciko avuleka Jehova akushaye lesizwe ngobumpumputhe sashayeka mlaleli sikhona isikhathi sokukhuleka uhlale enyaweni zikaJehova kepha uma sobhekene nempi hayi musa ukuthemeleza sobhekene nenhlupheko yekukuthemeleza wena sobhekene nembila ithuthi hayi bo khululeka khumbula uJesu elele emkhunjini abafundi bakhe iBhayibheli lithi kwavuka isiphepho esikhulu abafundi bakhe bezama ngayo yonke indlela ukuthi bazisindise iBhayibheli lithi wayezilalela uJesu base baya kuye bathi awukhathali ukuthi siyafana izwi lenkosi ithi wayivukela uJesu wayesebuza ukukholo lwabo ukuthi luphi maqede wakhuza lo moya izwi lenkosi ithi wathula wathi tu ngakho ke sikhonza uNkulunkulu wezimanga elithi izwi lenkosi uthe engabonakali kepha amandla akhe abonakala ngenxa yesikhathi ake ngithathele intambo ngiyiphinisele kubahle bahle intambo kwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.